jamɗe jooni wiccani minta sappo e jeyi studio kalango habaruji fulfulde. Kole Diagnalli Emo Soumana Amadou janganta habaruji fulfulde en kalando filla ko darto fedde leydi Niger hawjini kokkol habaru wiyetende CSC dekki jungodo ɗol e gollugal hakkude mum e APAC. Nonni pamara jondu konnan jengonoɓe suudu baba wiyeteɓe société civile kayndu konnan gaɗi haala mum yesso hokkoɓe habaruji ɗo nder galle ñande Kenya. Fawarde jondu konnani ede habaruji ne tawadu konnan tewta ko ete brevet ɗum enna pirto ɓalli kandu fuɗɗama ɗo enna nder gallude ñame hande alkamisa o. Yewtere men pinno hande studio kala ngono dara dow filla saɗoromaji yaade e yiite courant e nder gallude ñame. Noni wontiri yerno mbirnomi woni hon CSC kam woni fedde leydi Niger hawjinde filla moƴƴinode hokkugol habaruji e ƴewtugol muɗum kañum wonno ko yeyde koye jungudo ɗerol gollidal kañum e ballaga hakkude mum e APAC Niger. ɗum du kondani APAC du kam wona hono fedde darore filla ko darta leyɗe men Afrique waddore mballa mum yaade hokkugol habaruji. Ɗum waddi ko fawarde jondu kondani ɗum du wona do ñalade hono tati lewru mendu endani hono miccitade na mbiyen du kondani julɗe hono hokkugol habaru e dow filla ko darta du kon tawi himɓe hewti koye mumen famboɗi. Ɗum waddini ko fawarde joni goto e hooreɓe CSC mbiteɗo Lawal Sallaw Ismail o haalani Adama Dawaci ɗum woni koro dekol jungudo ɗerongol hakkude mabɓe e APAC.
Conformant donc à la charte
do ko ƴewata jehol yeeso rewɓe dow fii laabi séri a joɗɗinaɗi nder leydi men Niger ɗi hara golle hokkol habaru rewɓe no nder golleji ɗi no teddini ɗum do gaɗanido no kolla bawɗe mu'en nde joote mo fedde CSC woodi nder golle hokkol habaru horaku fuu ko gorko wawte hokke debbo no waawa jogiiɗum delle hande a wi'e ɓurdinol watta ma nder fii on deegue ɗiɗi dow ko hokkata laawol joɗɗinagol gol dekanagol junngo hittaande duuɓi ujunaji ɗi e sappo e go'o ngam ɗum hokke sembe waɗi fedde amin de CSC nde kidi junngo dow talkuru e APAC Niger dow barke ñalaande tati e lewru meedu ngam hakkeeji rewɓe dartine dow fii golleeji maɓɓe
les droits des femmes dans toutes leurs dimensions.
Har filla kokkol habaru to endani ko ɗoyete maison de la presse ɗum woni suudu hokkugol habaruji kandu julɗe ɗe ɗo ko waɗani ndaar ɗo filla ko ndarto hono fahande tati lewru meɗum woni Kenyan nonni tawama du kondanni hawtade e fahande du bureau joɗanigo leydi Amérique leydi men Niger ɓe gaɗino hono tewtol ɓurde wawde gollal illu sappo e goho lewru mars fawarde sappo e joyi lewru avril ndu endan tewtol ngol du kono ƴeewa tankana golleji ko joomum waɗi allah gasina gasa e hokkoɓe habaruji ɗi woni ko hokka laawo waɗa ɗum télévision ji e radio ji e ko wiyete journal ɗum endanni sappo e tati kay gon ko naati ele tewtol ngol endan ka noon woni hono ɓe koƴƴi laawo wiide keɓe kokkata fe goto mbar jaari ɗo filla ko ndar tewtol gaɗagol ngol endan ɗum wonno ko fawarde jondu konnanni hono koɓe kaali saabu allah e fa hande koɓe jii golla ɗum. Ɗum waddi ko Sani Souleymanzo goto e fawarde jon tawaɓe ele himɓe ƴeewoɓe ɓurɓe wawde ɓe endan o haalni subaka o enda o haali Kenya nde enda to wiyete maison de la presse ɗo endan ɗum e saabi koɓe kokkay ɗum Moussa Hassan hoji habaru o.
Le jury a décidé de ne pas attribuer
ƴeewoɓe hoƴƴi laawol ko hokkata mbar jaari le nokkuji tati nder keɓtol ngol ngam ɗuuɗal waɓɓe tewtewru ɓen fuu ittama ngam rafi humnude ɗereji ƴamaɗi ɗin e tewtewru du ɗiɗal himɓe gom ittama ɗum do laabi sariya golle ɗin kaɗi ɗum ko waɗi ɗum hana arta keɓtol ngol andinede. Tataɓel ngel laabi sariya ɗiɗi ɗi ɓurtotoɗo hokkanimɓe habaruji le jeɗɗire nangi sanne haalaji ɗi ƴeewoɓe haali kasin ƴeewo bato on yi'i ko fiyaage mawɗo tawama far bawal himɓe ɗiɗoɓe
de norme professionnel par les deux auteurs
faragades ton du konnan ñalade ittande do filla yolbinande hokkuɓe habaruji gaɗa golle mum no woɗiri wari forri e ñalade tati lewru me duuɓi nogay ɗin ni endan ko ortn joƴƴinto enda radio muɗum no golla ɗum waddi ko fawarde joni ɓe gaɗi batu majjum dow ɓe pirti nokkure nden enda gam batte himɓe naata ƴeewa noyi golɗe gono jaara kañum e fande latol baal ɓe gaɗi ɗum ele kikkiɗɗe enda ɗum du konna dartana filla hono kamɓe hokkoɓe habaruji kañum e sogeji haɓɓiniɓe wonɓe to enda région mo agades ndenno ɓe gaɗi hiira manggo miccita duuɓi nogay ɗiɗɗi endanni ko radio agades no hokka kandu habaruji muɗum se wiya keptinano Ali Issiaka latir kawoni horejo o yarten agades Moussa Mamman hoji habaru o nelti en.
Après 22 ans on peut
Jingol mum duubi noga e didi ni minen baawi wiide wuddu radio mo agades nafi himbe sanne jokki entan caka himbe habaruuji andinoje e yewtereji pindinol he deble wuro ngadeteedi hano hausankore en bellare fulfulde bare barire e tubure kaleteedi do kulle kewde ko ciewata fi gurnan himbe akoli dawel kan woni horejo arano ko wuddu radio mo agades o singa der duubi noga e didi minen baawi do wiide bawde kewde wadama gan nafaka himbe non do dum hokki bibbe wuroobe ben lawol hokkugo bawde hunduko mabbe do ra'ayiji mabbe do ko ewata fi gurna
dama socio
non wontiri faawar jeni dental hono hawrinde jingono sur babu ko te societe civile kandu kenya alarbarnde be ngadi pamtinol be ngadi pamtinol hokkobe habaruji do filla ko darto jonde leydi Niger no worri hande kulantare tawat en dam fu Ali Idrissa goto e horebe hono faawar joni hawrterne nan ko haalani bandiraami ami wobe tan nan tele e radio mo labaaji
pour l'ancrage de la démocratie dans ce pays
doko dartinta la démocratie de leydi men Niger di wadi min gadi burtaki nogay e go min kolli ko min gadam bawde ami fu ganjandeji leydi men di dartine on gi'i do fini fu wala tan no sojjoro gada do fi jehol yesu dum wadi der wakkati o mo min goni har sengoje de fu moy fu don no woytoro e torra e ko nandi e mum gallu nyame woni siide mawne de leydi men Niger di amma no wodi rafi kedol diyam e hite kuran ko wadi balde himbe no torro delle no handi daroden tefen hakkeji amin minen gatta daane he bibbe leydi burto sappo e lewru me alarba garowo gan hollugo mettorgal berde mede kebben do darnen torra ka bibbe leydi tawa dermu dartine labi demokrasii jottine jonde jam e labi seria no leydi men Niger di andira
et prix de paix et de justice
o woni Ali Idrissa goto e horebe nenene ka jingonobe sudu baba horejo hono fedde dental leydi Europe wiyeten irne europeen gondo jonde leydi men Niger wadi dokkal go suba ko yaade e ministere hawjinder red leydi men Niger do dartna gollitir yaade e sogeji ko wattudu ko nan milliardji didi woni ko dum waydi sodede dido kulle de do fu warena fa gam batte beydana hono kambe habbini be enda bawde do filla ko darto de na gu leydi bibbe leydi dum wadena ni suba ko dokkangal wadi suba ko enda ton enda jangirto police be do gallu nyemeñ nani hala ko haali kan gondo jodani gu hono hawter leydi Europe mbiyetedo faawar joni paule Paul mbiyetedo Paula Raoul Mathias ko haali wakati dokkangal wano
pour que ce développement se réalise
ngiholi yeso hebata ko sayde gomnati on joddini labe de naku he jonde jam ko bibbe leydi Niger dum wadi fedde amin union européenne sini wallugo leydi Niger do fi on sayde bawde sowama police be PJ pinkiti tobe do fi biddam bonga ku be sowa bawde mu der nokuje igala de naku he do keri gandurwi didde he be bombe he nannol kulle karmudi der leydi Niger di mi wala joti ko fedde amin de no hen gan walla dowlabi de naku he ko nandi e mun tabbintina der jaajirka leydi Niger fuf
sur toute l'étendue du territoire
to enda antila birdu kondani filla kondarto chadale ko ne hebe har filla durgol e rafinde nagu an kayni sador majina kebi sobiri leydi tilabirdi endan dum waddi ko gouverneur region enda o waddi jidal hakkune makko e fawar jontu kondani hono himbe durobe wombe le fedde arene Ibrahim Kachala Tijani denene ka yidi e mabbe non gam batte be ndaro laabi ko way hojeede jibbo banya kam woni horejo arene mo leydi tilabiri nani ko haali e hawrinde
La difficulté c'est que la zone où il y a le pâturage aujourd'hui
Satar mo min godi to hudo go woni yahata ko ko kowa andani har sobirde leydi men di sabi rafide naku no harton no tilsi delle durobe be jaha har hore hudo ko woni tondo hejata durobe gam bisaji gon no ciowa no kuje fere fereji gon no gara hano har region motawa mali be burkina funo juro no kure der de minen mija der joda halu o chaka himbe no no wawa waddude dabareji hebe dow fi o kuma wadi gidal wattaki taka himbe be fi o ewata he kabbinibe dow fi denaku e jonde jam labino don tokketedi ko wartirta jonde jam ko hana gineji kabirdi hoja hana ir joda halu en
nu c'est ce type de dialogue là qu'on prend
ara filla ko darto breve ngondon tewte odu konani ko watto on sukabe ujunaji hembere chapantate jerte himbe kemjo chapantate tato wombe le nokku chapan ujunaji chapantate didi e kemjo chapantate didi do na gal nyemen don du konna fuddira kana do filla ko darto pirto balli din enda doguduje ko nandi emu ton enda le departement mo bouze region mo tawadu konna dum woni hore majju nokkuje no gaydi won ko suba gam batte breve on enda file Moussa Salifu kam directeur kawjidu filla jande jakune to enda bouza nani ko ala ni bandi min Sanusi Asumana ngonto radio Busa
itana hikade de departement mo Busa walana santriji to tewtewru talkur breve du harfi choninol balli noga yidi sokabe ujinare e kero jetati e sappo e jenayi tefobe talkur du der mabbe no wodi sokabe keme joyi e chapande jeddi e nayi gombe do jonde ko e mu'en kundo fa hankasen no der mo sokabe ujinare e keme dido e chapande nayi e jo kambe ngoni do jonde gomnati do ko ta gollege dido no wonno yehira no handiri de lawol lobbo
dande bonne condition
har filla pirto balli waddi ko latol bal hakkunde pelle himbe hokkobe habaruji ko fuddano ilu sappo ena lewru avril timminama kenya alarba do ena gallu nyemen Yusuf Hamadu kanyum woni hon neddo non gollo ko ete camera ko jononi onon nate kam woni ko sigli dum e der leydi endan non du konda ni hono dum do jahangal na yabal won ko wada gam batte fawara jondu konda himbe narra hakkune mudu en hokkobe habaruji dum sabi ko latol bal gol wada no yono dum wadiri Omar Hamma
pelle latobe bal sappo e go'o cuudi habardi Niger kambe naati e tewteru ndu kam wadi ko kenga alarbare de fedde de duniya fidoy e canal 3 be duniya ngatti tati e didi nokku tatabungu filama hakkunde iftika e labari den ko iftika hawoybe labari gotel e bolum nani no dum warri duniya kan hebi nokku aranugun ujina chapande tati hebi canal 3 du wari nokku tatabungu ujinaaji nogay woni ko hebi iftika du wari no kure tataberde hebi ujinaji sapo dum wadi ko gineji kampani safi gado ndia mbelda on kambe laban Niger yama yeddonama pelle nay burde wawde dem ko pide cuudi habaru jobere dundu der dubi ujinaji didi e sapo e jeetati wadoyte fahande do lawol go tongol ana fedde mena famarde ndebe buray dubi sapo e jeddi no tawa kameru do sigilade tewtolo kan gabon ko watte hikka fadde mabbe dilude do jabbi liliwa Niger le jungo horejo gouvernement bite da berjira fini
har filla yotare meden ni hande no tawani ciagal lewrni e ndan ko suudu hite goru banda hite kuran goru banda mabbita haada e ndan ne ka tajjol kuran gon don wada e don waddude kon non torra yaade himbe goldidobe kuran on endan hande suba ko bandi me Muktari Mamadou yeyi yite be tedo Mamma Nour ko lati don jingono suudu baba do filla ko dartu kulle de nani ko haali
un mois après le lancement de cette centrale
ciaga lewru e mabbito suudu hite lantarki goru banda du famam ko nimbe no godi gongaaji mudum gamdu hadayi wakkati fu tajjol hite courant on kase bonondaaji ni ndu woni ndu wada le gallure nyamay denne dum hollatana ko suudu hite courant goru banda du wauta jogirede fargattol nebban wakkati fu wodi dundu wauta hokkude himbe hite courant hejjunde sadon mo goto on ni wawbe golle den kali ko suudu goru banda du nebban kandu yarta sanne le nyaloma goto siternuji sappo e tati woni kondu yarta dundu kampani Nigelec on kanyo bata cede den to kampani Sony Depon wana nokku non to buitante cede denne nimbe pami ko kampani Nigelec on wauta nino jogori ni sududu sadar makano anta ni woni filla challali podoji hite din jomondirol mudu sana dun kay golla mangangal fu wadama deni gollal mangangal tilake gattol boggi hite dumdu joma kena do labi challari maudi kokoji hite din denne wiye ko ana gattol boggi hite dun tan woni sadorma on dabare worre denim bakani hollude bibbe leedi kawono ko sudundo mabbitano holle wiye ko sadorma nimbe far hite wauta hantude denin nimbe jidi hewtude na fakka sudu hite wadanu du fana ne bangazwal dan sonnire Sony Depot hano no sonnirte Nigelekani denin nimbe jidi keba hite kuranno hanir sainde Nigelek acca sodira ne bandan hanno dan hojirte to campagne soraji donni
te o prix session soras
do habru me fulfulati hande sembe assalamu alaikum balata jamwal